I-Democratic Alliance ikhathazeke kakhulu ngokuhlehliswa futhi kwenqubo ye-Bids Appeal Tribunal ephathelene nethenda ye-National School Nutrition Program yakwaZulu-Natal. Sekuphele iyinyanga le ndaba ihuduba, kwathi iyikole, abahlengikazi bokudla kanti nabafundi beshiywa bengazi ukuthi sasa liphetheni. Uhlelo lwe-National School Nutrition Program alona nje ithenda elivamile, kodwa luwusizo lubalulekile kubafundi abangaphezu kwezigidi ezimbili esifundazweni sethu. Yize izinqubo zomthetho kufanele zihlonishwe, asikwazi ukuqhubeka singapheli ngaphandle kwempumelelo. Ukubambezeleka ngakunye kudla imali yabakhokhintela futhi kuphakamisa imibuzo enzima ngokuthi mangaka amarandi asesetshenzisiwe ezindlekweni zomthetho esikhundleni sokweseka abafundi bezikole. Ngakho-ke i-DA izofaka imibuzo esishayamthetho ukuze kutholakale imibiko ephelele ngazo zonke iy'ndleko zomthetho esikhokhiwe uMnyango wezeMfundo mayelana nalolu daba. Isifundazwe saKwaZulu-Natal sidinga ukuqinisekisa, sidinga ukubonakala kweqiniso, futhi ngaphezu kwakonke kudingwa iy'nqumo zokugcina ezibuyisela uzinzo ohlelweni lokudla kwabafundi, futhi sibeke iy'dingo zabafundi kuqala, hhayi ipolitiki.